with you?
No, this is an ESD operation, strictly off limits to all civilians and warlords.
I let you in. It would be wise for you to return the favor. Ndomifika, kumaliza vitahi, kabla yanza tena.
Mudendo huu na wakati hausubiri, hakuna gauna fuu bati haiji mara mbili. Fanya unachopenda usisubiri pewe dili. Yuzi miaka kenda wezi shindwa tumiakili. Mudendo kweli umewadia kuna sili. Jitambue jikubali utokuja kufeli. Usidate take school maludio skupe yori. Muda ni mali kama utatumia vizuri. Mengi najifunza kwa jatua nazopitia. Ya wahenga siyapuzia na jituma sosinzia. Swali everyday so shida sikaribia. Wame umepanda bea alufe damu inanukia. Sivyo livo kama onavyo tuelezea. Ni mapito tu ya dunia kuna jipya tuarudia,
yeah.
Muda umefika sasa kipi unangojea? Kota kinasa shije kiacha kapotea.
Kampanya unachopenda usisubiri pewe dili. Ujuzi meka kenda wezi shindwa tumiakili, yeah. Muda ndo huu na wakati haukubili.
Muda umefika umizabicho umofika na wagopa na kugopa endapo tuki amka,
yeah.
Kwa unaficho meziko na Tanganyika. Gaddafi na Nkuruma mlalepema baba Afrika. Urudum tosukuma daga kamba ya malifa. Wana wafa mapema wamebaki wapenda sifa. Awafanya sili sasa wanafanya kisasa. Macho kwenye utajiri wanajadili tu anasa. Wanakasi ya kupata wamezi acha baraka. Imani ya kuna tena kinachokusanyo ni sadaka. Sirudi nyuma sijijengee mipaka. Chochoto na chokio na wezi shindo kukipata. Muda sasa ni kupangilia wakati. Panga mikakati tuendeleze harakati. Wango unapita ila kweli utabaki. Wanajaribu kuficha kutusha maasi.
Kudum tasukuma daka kamba ya malifa.
Movement,
yeah. Wanawofa mapema wamebaki wapenda sifa. Macho kwenye utajiri wanajadili tu anasa.
Muda udanganyi hata wakijihami. Wamesha tudharau kutuona manyani. Tunatumia muda kuwakumbusha ngome. Ukweli umefichwa inabidi tusome. Binu wanatumia sasa tumezijua. Muda umefika wakuwaumbua. Muda umefika wakujitambua. Yeah, yeah. The Black Consciousness Movement. Steve Bantu Biko, Fidel Castro. Yeah. Gaddafi, Mugabe, Nyerere, Kwame Nkrumah, yeah, yeah, muda umefika. Yes I, yes I. Babylon, Akian, defend the poor man. Shire man, oi. Babylon, can't wash your mind. Wake up, yeah, never rest the mind. Oi. Rastas, yes, this is war. This is war against Babylon. Babylon, Shaman.
Alright.